ውተረ ሱጋብ ማልፉ
ነናው ሱጋብ አናሆሊ ነንፉ ኑሆኒ ወሃላ ነያመለ ዶኮሎላ ዶሃኬ ጅሱዋ ዱና ባታ ይካባሉ ጂዮንተለ ኮፋቢ ዶይታ ወሙሊ ቻዋ እታቶ ኮሎላ ዶሃኬ ጅሱጋ
ካባሪ አንተረ
ዩረ Koyora misa hako jisukaban lehitane misan katrovendis waldehanne donajaj ohe hebamwae ngafahanne titallaj keudi nakeddi tuon koholejo ramu hakinajo palemane zanfari mali holiti leambe chapane tatomere yitamuhu dogoleula dohake jisuka koyamina haladwai yapinane leinti allaji ana holti nesuka illa pan hadugol bibelowe udugol chudi lekwa bakela fi elena honotin enonolem fatir allaji ikena nyona pademane zanfan koliti yire kolola hake jisuka betin teddina kere kumayam aljana ban horejo hakne pademane zanfan vimune zan
depuis la ratification de la
et le gouvernement mali signé le kaurangal 1990 kulleji fa hewi hewi lawol bangal nardude hakke sukaɓe oɗo mbawi taykade suudu dokkode sukaɓe haala mbiyeteɗo parlement national des enfants du mali darnama suudu ministre daraniɗo haybude sukaɓe rewɓe fa yettade galleji ɗi ɗu darnama kulleji fa hewi waɗama ko hewi ana hani waɗede bangal hurtinde sukaɓe rewɓe fa yettade tadugol mabɓe rafi ndenago o haaɗi e kolgaji fa hewi uttude sukaɓe ngala haybu koɓe kandi fa hewi mabɓe fo pikkaka ɗum e golle tiɗo ɗum mi wawa halde fo
kananko miɗen darta e moɗo teddino hakkeji dow ko rewra dow hakkeji sukaɓe teddigol ɗum waɗa fa kutteji kew paweji dow hurtigol suka illa no famdi gam haddugol yimɓe rewɓe heɓene jogal miɗen darta e saraɓe tago ɓe yi hakkeji ko wawi ɗuytude tiɗalaji sukaɓe ko nafata ɗumɓe e ley jande muɓe
ɗo kadduɗe ene yewtere sukaɓe ne amadou dikko way lamno hollo yontere walol fangalte yewtere sukaɓe wonno
yewtere sukaɓe man ɗum wonno